exclusive from twinjams.com.
How about you wear the chaza bed to celebrate? To banti ganji bana. How about you wear the chaza bed to celebrate? To banti ganji bana.
Nipenda, cannibal. Focus na agenda, sign it up. She can't look at you straight into your eyes, bro. Why? Ju alikulwa na Samiro. Tuna choma, ju Nairobi ni bad. Nina bro shinda kwa noma, uyo mingine ni mad. Baby ni rushie hizo haga za lab. Utadani ni lunch vilo waga na grab. Tuna kula unga ajab. Ato weke guard, tunafikisha nga jab. Sifo zote kwa Mungu na drugs. Hakuna kombi ni taxi, nkanjugu na gut. Naweza bet then ni banki ganji. Nimewacha madre, imebaki bangi. Ati, naweza bet then ni banki ganji. Nimewacha madre, imebaki bangi.
How about, tuweza cheza bet, to celebrate. To banki ganji bana. How about, tuweza cheza bet, to celebrate. To banki ganji bana.
Back in case bagaga it ends. Akili tu ni pesa in a chest. Easy best ndo zili ni plunge to success. Yes, I'm allergic to unnecessary stress. Nakumbuka nipiga round tapisi kitupa. Yes, niko alive but akili imekufa. Weather bet me change serious life. Kitamba used to be about heinous crimes. Niki bet kwa ngize ni mezi cash. All days za kusota tu mezi patch. Parka, wuzo, jujiro ni mekach. Quit liking me sa zile tu meditach. Hudra, bugda, munga wa mamugra. That who black ne munga amedunga. Hating takes a lot of my energy. Si heri tu ni bet, nipate salary.
How about you wear the chaza bet to celebrate? To banki ganji bana. How about you wear the chaza bet to celebrate? To banki ganji bana.
Kumichini, kumichini, ah. Kumichini, kumichini.
To banki ganji bana.
Kumichini, kumichini, ah. Kumichini, kumichini.
Kibangi ganji bana.
Nasikia kuna hater tisaia na nirate. PTSD ndo my favorite pet. Nili peleka bibi ya Jessica date. Me and my team atwezi jam juu ya bread. Na daigoro nimeshiba na silver plate. Wasoro wanashiba ngware till late. Wana fever, ball kam wana mpira. Marasiwa wananita unanyita. Ona vile nimeshika maganji na freestyle. Apana piga nikipanga mirista. Na bamba juu atina kanga Eastlands. Shikanisha mita piga mristi blister. Ona vile nimeshika maganji na freestyle. Hapana piga nikipanga mirista. Na bamba jua tina kanga Eastland. Shikanisha mita piga mristi blister.
How about you wear the chaza bet to celebrate? To banki ganji bana. How about you wear the chaza bet to celebrate? To banki ganji bana.
Kumichini, kumichini, ah. Kumichini, kumichini.
Kibanki ganji bana.
Kumichini, kumichini, ah. Kumichini, kumichini.
Kukibanki ganji bana. How about you wear the chaza bet to celebrate? To banki ganji bana. How about you wear the chaza bet to celebrate? To banki ganji bana.
Kumichini, kumichini, ah. Kumichini, kumichini.
Kibanki ganji bana.
Kumichini, kumichini, ah. Kumichini,
kumichini. Kibanki ganji bana.
Exclusive from twinjams.com.